chuta wane imwe fumbi na umoyo wane imwe ndimwe muka.